inkuru ivuga ibyabaye mu mibereho. Nafashe umwanzuro, Yehova mpa imigisha. Byavuzwe na Sharon Molohan. Hari mu mwaka w'1939. Icyo gihe twabyutse mu gicuku, dukora urugendo rw'isaha irenga kwerekeza mu mujyi muto wa Joplin, uri mu majyepfo y'uburengerazuba bwa leta ya Missouri muri Amerika. Umuseke wagiye gutambika twarangije gutanga inkuru z'ubwami mu ngo zose zari mu ifasi twari twahawe. Twazinyuzaga munsi y'urugi. Tukimara kurangiza gutanga izo nkuru z'ubwami, twahise tujya mu modoka twerekeza aho twagombaga gutegerereza abandi. Mushobora kwibaza impamvu twazindutse butaracya, tukajya kubwiriza, kandi tugahita tuva mu ifasi. Ndaza kubibabwira. Nshimishwa cyane n'uko narezwe n'ababyeyi b'abakristo. Papa witwaga Molohan Fred na mama witwaga Edna bantoje gukunda Imana. Navutse mu mwaka w'1934, bamaze imyaka 20 ari abigishwa ba Bibiliya cyangwa abahamya ba Yehova barangwa n'ishyaka. Twari dutuye mu mujyi muto wa Parson, uri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa leta ya Kansas. Twateraniraga mu itorero ryaho, kandi ryari rigizwe ahanini n'abakristo basutsweho umwuka. Mu muryango wacu, twajyaga mu materaniro buri gihe, kandi tukigisha abandi ijambo ry'Imana. Ku wa gatandatu nyuma ya saa sita, akenshi twajyaga kubwiriza mu muhanda, nuko twabwirizaga mu ruhame. Rimwe na rimwe byabaga biteye ubute, ariko buri gihe papa yakoraga uko ashoboye kugira ngo bidushimishe, tukaba turangije kubwiriza, akagira akantu atugurira. Itorero ryacu ryari rito, ariko rifite ifasi nini, irimo imijyi mito myinshi, ikikijwe n'imirima myinshi. Iyo twabaga twabwirije abahinzi, akenshi twabahaga ibitabo, aho kuduha amafaranga, bakaduha imboga, amagi cyangwa inkoko. Twabijyanaga mu rugo tukabirya, kuko papa yabaga yaramaze gutanga amafaranga y'ibitabo. Uko twabwirizaga. Ababyeyi banjye bashatse icyuma gisohora amajwi, bakajya bagikoresha mu murimo wo kubwiriza. Nari muto cyane ku buryo ntashoboraga kugikoresha. Ariko nashimishwaga cyane no gufasha papa na mama igihe babaga bumvisha disikuru z'umuvandimwe Rutherford, abo babaga basubiye gusura n'abo bigishaga Bibiliya. Papa yashatse indangururamajwi nini ayishyira ku modoka yacu, maze tukajya tuyikoresha tubwiriza. Iyo modoka yadufashaga cyane mu murimo wo kubwiriza. Akenshi twabanzaga gucuranga umuzika kugira ngo abantu baze, hanyuma tukabumvisha disikuru zishingiye kuri Bibiliya. Iyo disikuru yarangiraga, twahaga ibitabo abantu bashimishijwe. Igihe twari mu mujyi muto wa Cherval muri leta ya Kansas, abapolisi babujije papa kwinjiza imodoka mu busitani rusange, kubera ko ku cyumweru habaga hari abantu benshi baje kuharuhukira. Ariko bamwemereye kuyishyira inyuma y'ubusitani. Papa yahise akata imodoka, ayijyana ku muhanda wari uteganye n'ubwo busitani, ku buryo abantu bashoboraga kumva neza ubutumwa, maze akomeza kubwiriza. Kubwirizanya na papa na mukuru wanjye Jerry, buri gihe byaranshimishaga cyane. Mu mpera y'imyaka y'1930, habaye gahunda zihariye zo kubwiriza mu mafasi yarimo abantu baturwanyaga cyane. Twabyukaga mu gicuku, nk'uko twabigenje i Joplin muri leta ya Missouri, tukagenda bucece mu ngo z'abantu, tukanyuza inkuru z'ubwami cyangwa ibitabo munsi y'inzugi. Hanyuma twahuriraga hanze y'umujyi kugira ngo turebe niba nta muntu abapolisi bafashe. Hari ubundi buryo bushishikaje twakoragamo umurimo. Twambaraga ibyapa tukazenguruka mu mujyi hose twamamaza ubwami. Nibuka ko igihe kimwe inshuti zanjye zazengurutse umujyi w'iwacu, zambaye ibyapa byanditseho ngo "Idini ni umutego kandi rirariganya." Bakoze urugendo rurenga ikilometero n'igice bagaruka iwacu. Igishimishije ni uko nta muntu wabahagaritse, ahubwo abantu benshi bibazaga ibyabaye. Amakoraniro ya mbere. Inshuro nyinshi umuryango wacu wavaga muri leta ya Kansas ukajya mu makoraniro yaberaga muri leta ya Texas. Kubera ko papa yakoraga mu isosiyete yatwaraga abagenzi muri gari ya moshi, twari twemerewe kuzigendamo ku buntu, twaba tugiye mu makoraniro cyangwa tugiye gusura bene wacu. marume witwaga Fred Wismar n'umugore we Lali bari batuye mu mujyi wa Temple muri Texas. Fred yamenye ukuri akiri muto mu ntangiriro z'imyaka y'1900 arabatizwa kandi yabwirije bashiki be harimo na mama. Abavandimwe muri Texas bari bamuzi cyane kuko yabasuraga ari umukozi wa zone cyangwa umugenzuzi w'akarere. Yari umugwaneza arangwa n'ibyishimo kandi abantu baramukundaga. Yarangwaga n'ishyaka kandi yambereye urugero rwiza nkiri muto. Mu mwaka w'1941 twagiye mu ikoraniro rinini ryari ryabereye i Saint Louis muri leta ya Missouri. Muri iryo koraniro abana bose basabwe kwicara imbere kugira ngo bumve disikuru y'umuvandimwe Rutherford yari ifite umutwe uvuga ngo abana b'umwami. Disikuru irangiye, buri mwana yahawe impano idasanzwe y'igitabo gishya cyari kigenewe abana. Ibyo bitabo byatanzwe n'umuvandimwe Rutherford n'abandi bamufashaga. Icyo gihe abana basaga 15,000 bahawe icyo gitabo. Muri mata 1943 twagiye mu ikoraniro ryabereye i Coffeyville muri leta ya Kansas ryari rifite umutwe uvuga ngo twahamagariwe gukora. Muri iryo koraniro hatangajwe ko hashyizweho ishuri rishya, ni ukuvuga ishuri ry'umurimo wa gitokarasi ryari kuzajya ribera mu matorero. Nanone hasohotse agatabo gashya karimo amasomo 52 kari kuzajya gakoreshwa muri iryo shuri. Mu mpera z'uwo mwaka natanze ikiganiro cya mbere muri iryo shuri. Iryo koraniro ryari ryihariye kuri njye kubera ko aribwo nabatijwe ndi kumwe n'abandi bake tubatirizwa mu kidendezi cyari mu isambu yari hafi aho. Nifuzaga gukora kuri Beteli. Narangije amashuri yisumbuye mu mwaka w'1951 kandi nagombaga guhitamo icyo nzakora mu buzima bwanjye. Nifuzaga cyane gukora kuri Beteli. Mukuru wanjye Jerry nawe yari yarahakoze. Ubwo rero nahise nuzuza fomu nyohereza kuri Beteli i Brooklyn. Uwo wari umwanzuro mwiza cyane kuko watumye nkorera Yehova mu buryo bwuzuye. Bidatinze ku itariki ya 10 Werurwe 1952 natangiye gukora kuri Beteli. Naye niteze ko nzakora mu icapiro kugira ngo njye ngira uruhare mu gucapa amagazeti n'ibindi bitabo. Ariko nasabwe gukora mu cyumba cyo kuriramo, nyuma yaho nkora mu gikoni. Narahakunze cyane kandi nahigiye ibintu byinshi. Sinigeze nkora mu icapiro. Twasimburanaga ku kazi, bityo nkabona umwanya wo kujya mu isomero rya Beteli nkiyigisha. Ibyo byamfashije kugira ukwizera gukomeye kandi ndushaho kugirana ubucuti na Yehova. Nanone byatumye ndushaho kwiyemeza gukorera Yehova kuri Beteli igihe kirekire gishoboka. Jerry yari yaravuye kuri Beteli mu mwaka w'1949 ashakana na Patricia, ariko bari batuye Brooklyn hafi ya Beteli. Mu gihe cyose nari nkiri mushya kuri Beteli, baramfashije kandi bantera inkunga. Igihe nari maze igihe gito kuri Beteli, batangiye gushaka abavandimwe bazi kwigisha neza kugira ngo babongere ku rutonde rw'abakozi ba Beteli bajya gutanga disikuru mu matorero. Bajyaga mu matorero ari mu birometero 322 uturutse Brooklyn, bagatanga disikuru mu itorero basuye kandi bakabwirizanya naryo. Nanjye nashyizwe kuri urwo rutonde. Nubwo byanteye ubwoba, natangiye kujya njya gutanga disikuru ikaba yaramaraga isaha. Akenshi nagendaga muri gari ya moshi. Nibuka urugendo nakoze mu mwaka w'1954. Hari ku cyumweru nyuma ya saa sita mu gihe cy'ubukonje. Nafashe gari ya moshi nsubiye i New York, nkaba nari niteze ko ngera kuri Beteli nimugoroba. Haguye imvura y'amahindi irimo umuyaga ukonje cyane n'urubura, maze moteri za gari ya moshi zirazima. Twageze mu mujyi wa New York ku wa mbere mu masaha 11 za mu gitondo. Nafashe indi gari ya moshi ica munsi y'ubutaka ingeze Brooklyn, mpita njya mu gikoni mu kazi. Nari nakerereweho gato kandi naniwe cyane kubera ko nari naraye ijoro ryose muri gari ya moshi nayo itameze neza. Ibyishimo nageraga bitewe n'uko nabaga nafashije abavandimwe n'abashiki bacu cyanyibagizaga ingorane zose nabaga nahuye nazo. Nanone nkigera kuri Beteli Nagiraga uruhare mu biganiro byo kwigisha Bibiliya kuri radio ya WBBL. Iyo radio yakoreraga mu igorofa ya kabiri yimwe mu nyubako za Beteli. Umuvandimwe Mark Milan wari umaze igihe kirekire akora kuri Beteli, buri gihe yazaga gutanga ibiganiro kuri iyo radio. Twakundaga kumwita umuvandimwe Mark. Twe twari tukiri bato kuri Beteli, yatubereye urugero rwiza kubera ko yakomeje kuba indahemuka nubwo yahuye n'ingorane nyinshi. Mu mwaka w'1958 nahinduriwe imirimo, ntangira gukorana bya bugufi n'abanyeshuri babaga barangije ishuri rya Gereyadi. Nabafashaga kubona impushya zibemerera kuba mu bihugu boherejwemo, nkanabafasha mu bijyanye n'ingendo zabo. Muri icyo gihe, ingendo zo mu ndege zarahendaga cyane. Ubwo rero, abanyeshuri bake cyane nibo bagendaga n'indege. Abenshi mu boherezwaga muri Afrika no muri Aziya bagendaga n'amato atwara imizigo. Nyuma y'aho ibiciro by'indege bimaze kugabanuka, nibwo abamisiyonari benshi batangiye kujya bagenda n'indege. Gutegura ingendo z'abajyaga mu makoraniro. Mu mwaka w'1960 nakodesheje indege zari kuvana abantu muri Amerika zikabajyana mu Burayi mu makoraniro mpuzamahanga yabaye mu mwaka w'1961. Njye nagiye mu ikoraniro ryabereye i Hamburg mu Budage. Nyuma y'iryo koraniro, njye n'abandi bavandimwe batatu bakoraga kuri Beteli, twakodesheje imodoka maze tujya mu Butaliyani gusura ibiro by'ishami by'i Roma. Tuvuye mu Butaliyani, twagiye mu Bufaransa, hanyuma tunyura mu misozi ya Pirene tujya muri Espagne, aho umurimo wacu wari warabuzanyijwe. Twahaye abavandimwe bacu b'i Barcelone bimwe mu bitabo by'imfashanyigisho za Bibiliya twari twapfunyitse neza kugira ngo abantu bagere ngo ni impano tubazaniye. Kubonana nabo byaradushimishije cyane. Twavuye aho twerekeza mu mujyi wa Amsterdam dufata indege idusubiza i New York. Nyuma y'umwaka nahawe inshingano yo gutegura ingendo z'abari kujya mu makoraniro mpuzamahanga yari kubera hirya no hino ku isi. Yari afite umutwe uvuga ngo ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Akaba yarabaye mu mwaka w'1963. Byari biteganyijwe ko abavandimwe n'abashiki bacu 583 bari bugiye muri iryo koraniro. Bari kujya mu Burayi, muri Aziya no muri Pasifika y'Epfo, hanyuma bakajya i Honolulu muri Hawaii ni Pasadena muri leta ya California. Nanone bari kujya gusura Libani na Yorodaniya, ibihugu bivugwa muri Bibiliya. Urwego rw'imirimo nakoragamo rwabashakiye amatike, rubashakira n'amahoteli yo gucumbikamo, kandi rubafasha kubona n'ibindi byangombwa byari kubafasha kugera muri ibyo bihugu byose. Mbona undi muntu dufatanye urugendo. Hari indi mpamvu yihariye yatumye umwaka w'1963 umbera umwaka ntazibagirwa. Ku itariki ya 29 Kamena, nashyingiranywe na Lila Rogers wo muri leta ya Missouri, akaba yari amaze imyaka 3 kuri Beteli. Tumaze icyumweru dushyingiranywe, twajyanye n'abandi muri ya makoraniro mpuzamahanga yabereye hirya no hino ku isi, maze tugera mu Bugiriki, mu Misiri no muri Libani. Tugeze muri Libani, twafashe indege tuva i Beirut tujya muri Yorodaniya. Kubera ko umurimo wacu wari ubuzanyijwe muri icyo gihugu, kandi abahamya bayova bakaba bataremererwaga kujyayo, twibazaga uko biri butugendekere. Ariko tugeze ku kibuga cy'indege, twatunguwe no kubona itsinda ry'abavandimwe n'abashiki bacu bafite icyapa cyanditseho ngo "Abahamya ba Yehova muhawe ikaze." Gusura ibihugu bivugwa muri Bibiliya byaradushimishije cyane. Twageze mu turere Aburahamu, Isaka na Yakobo babayemo, tugera aho Yesu n'abigishwa be babwirizaga, naho ubukristo bwatangiriye maze bugakwira hose kugeza ku mpera y'isi. Lila amaze imyaka 55 anshyigikira mu budahemuka mu nshingano zanjye zose. Twasuye kenshi Espagne na Portugal igihe umurimo wari ubuzanyijwe muri ibyo bihugu. Twateraga inkunga abavandimwe n'abashiki bacu baho, kandi tukabashyira ibitabo by'imfashanyigisho za Bibiliya n'ibindi bintu babaga bakeneye. Twanasuye bamwe mu bavandimwe bari bafungiye muri gereza ya gisirikare ya kera y'i Cadiz muri Espagne. Nashimishijwe cyane no kubaha disikuru yo kubakomeza. Kuva mu mwaka w'1963, nagize uruhare mu gutegura ingendo zo kujya mu makoraniro mpuzamahanga yabereye muri Afurika, Australia, Amerika y'Epfo n'iyo hagati, mu Burayi, muri Aziya, Hawaii, Nouvelle-Zélande no muri Porto Rico. Nje na Lila twagiye mu makoraniro menshi atazibagirana, harimo n'iryabereye i Varsovie muri Pologne mu mwaka w'1989. Abavandimwe n'abashiki bacu benshi bo mu Burusiya bari muri iryo koraniro rinini, kandi iryo rya mbere bari bagiyemo. Abavandimwe n'abashiki bacu benshi bari barijemo bari baramaze imyaka myinshi bafungiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti bazira ukwizera kwabo. Gusura ibiro by'amashami hirya n'ino ku isi ngatera inkunga abagize umuryango wa Beteli n'abamisiyonari byaranshimishaga cyane. Ibiro by'ishami bya nyuma twasuye byo muri Koreya y'Epfo, twabonanye n'abavandimwe 50 mu bari bafungiye muri gereza y'i Suwon. Abo bavandimwe bose barangwaga n'icyizere, kandi bari bizeye ko bazongera bagakorera Yehova mu mudendezo. Guhura nabo byaduteye inkunga cyane. Nshimishwa no kubona ukwiyongera kwabaye. Niboneye ukuntu Yehova yahaye umugisha abagaragu be mu gihe cy'imyaka myinshi. Igihe nabatizwaga mu mwaka w'1983, hari ababwiriza nk'100,000. Ariko ubu hari ababwiriza barenga 800,000 bakorera Yehova mu bihugu 240. Ibyo ahanini byatewe n'umurimo wo kubwiriza wakozwe n'abanyeshuri bize ishuri rya Gileyadi. Kumara imyaka myinshi nkorana mu buryo bwa bugufi na benshi muri bo, kandi nkabafasha kugera mu mafasi yabo, byaranshimishije cyane. Nishimira ko igihe nari nkiri muto nafashe umwanzuro wo kwagura umurimo maze ngasaba gukora kuri Beteli. Muri iyo myaka yose Yehova yampaye imigisha myinshi. Nge na Lila twishimira cyane ko dukora kuri Beteli, tukanashimishwa n'uko twamaze imyaka isaga 50 tubwirizanya n'amatorero y'i Brooklyn, tukaba tuyafitemo inshuti nyinshi z'inkoramutima. Lila akomeza kunshyigikira buri munsi mu murimo nkora kuri Beteli. Nubwo ubu mfite imyaka irenga 84, nishimira ko ngishobora kugira icyo nkora, nkaba mfasha mu bijyanye no gusubiza amabaruwa yohererezwa ibiro by'ishami, kuba mu muryango uhebuje wa Yehova, no kwibonera ko abantu bamukorera batandukanye cyane n'abatamukorera biranshimisha cyane. Twarushijeho gusobanukirwa amagambo yo muri Malaki igice cya 3:18 agira ati, muzongera kubona itandukaniro hagati y'umukiranutsi n'umunyabyaha, hagati y'ukorera Imana n'utayikorera. Buri munsi twibonera ukuntu isi ya Satani igenda irushaho kuba mbi, ikaba irimo abantu batagira ibyiringiro n'ibyishimo. Ariko abakunda Yehova kandi bakamukorera bo bahora bishimye nubwo turi mu bihe bigoye, kandi bafite ibyiringiro by'igihe kizaza. Kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami ni inshingano itagereranywa. Dutegerezanyije amasiko umunsi wegereje cyane, igihe ubwami bw'Imana buzarimbura iyi isi ishaje bukazana isi nshya izaba irimo imigisha yose twasezeranyijwe, hakuyemo ubuzima buzira umuze kandi buhoraho. Icyo gihe abagaragu ba Yehova bazishimira kuba ku isi iteka ryose. Igice kirarangiye.